Downloaded from ilovezedmusic.com.
It's the Mike Khan. What's up? HBC. Zambia, Zambia, utstikabwa. Zambia, Zambia. Zambia, Zambia, utstikabwa. Let's go. I know Simuni Zivanjini HBC. Country ni Zambia, that's where I come from. He said what to believe about Ngana. We believe in freedom, so let me speak. All of manga, kukamba bali boma. Most even West Ngati ni president. We tali kasana, he push a pilato. But I'm never holding back, still no water. So I'm going hard, monga pasta. Kupend every hood in the city. But they repent. Maybe next year to kavota na sensi. Olonga fya shupa ni mwana kapenta. 2020, 50 years plus spender. Development inga mwana ni tente. Hata se, what's the point in asante. Kufota wa muvene, ulala mutenti. Zambia, Zambia, utstika bwa. Tione kamanja wamba kutelelaka. Tione kamanja wamba kupwalala. Olo njuo kwalala, tswai wakutelaka. Zambia, Zambia, utstika bwa. Tione kamanja wamba kusirisisaka. Siwona vintu vose wambo tulaka. Koti enda ne manja siniziva. Zambia, Zambia, utstika bwa. Tione kamanja wamba kutelelaka. Tione kamanja wamba kupwalala. Olo njuo kwalala, tswai wakutelaka. Zambia, Zambia, utstika bwa. Tione kamanja wamba kusirisisaka. Siwona vintu vose wambo tulaka. Koti enda ne manja siniziva. Plani ya na chile mone katapava. Malaiti mu Zambia pachimo tamuava. Bali fini lo kuplana kundanshi. Didi afya pena tetiva kite supply. Kukupanga loss awe kwena vakana. What's next to mtengo valunda. To make up the loss apata tulea bomfya. Kwani 40 years ukuchita supply. Ushteko genset gas valunda. Usha tule psuka Zambia nenshishive. Ala chabulanda sane filet stika. Ma pension ya bonse balelila. Haka suba kabocha mpaka kapita. Infula ya baloka ilina mkupwa. Indala mawako ukasha inatashfuma. Umwaka wapwa wajili vale pepeka. Elofim bine finsekesha. Batila fue misepela tuwa liluwati. Ni fuebo fuebo na ule chalo. Eloni shita tote kapwe chalo. Aba panga mafunde ni vani wakote. Utwe vanga mwalifilwa. Mwatu dununa sana murivesi. Tuwa ishiwa meaning ituri murivesi. Mweva levota next yenga ya sokoka. Mufuili ya kuvota mwona mano. Tufuili ya kubonfia skopo. Notu kubonfia ubukopora. Zambia, Zambia, utstika bwa. Tione kamanja wamba kutelelaka. Tione kamanja wamba kupwalala. Olo njuo kwalala, tswai wakutelaka. Zambia, Zambia, utstika bwa. Tione kamanja wakusirisisaka. Siwona vintu vose wambo tulaka. Koti enda ne manja siniziva. Zambia, Zambia, utstika bwa. Tione kamanja wamba kutelelaka. Tione kamanja wamba kupwalala. Olo njuo kwalala, tswai wakutelaka. Zambia, Zambia, utstika bwa. Tione kamanja wakusirisisaka. Siwona vintu vose wambo tulaka. Koti enda ne manja siniziva.
This song isn't about promoting violence. It's about political awareness. So the next year nga tuamu kuvota. Kuvota kwenye mana. We only have one Zambia. Just one Zambia. I'm out.
Downloaded from ilovezedmusic.com.